Uyapunguze kuyaneneza, ubinadamu ni kuteleza. Hata kama ukinkosea, sema I'm sorry. Ayuewe, iyo ndo tiba yangu. Na kama nikiteleza takuomba radhi unisame. Ikija mvua baridi sijazoea msoto, nitakosa utulivu, utanipa pressure, utanikondesha nisipone. We yangu dawa, oh baby dawa.
Slicer.